my harbor. Yeah, my harbor. Mapenzi ya mkataba mpaka kufa yamekwisha. Ni nemo kuna hema. Mapenzi yanachosha yanafujara. Nafsi yangu inasema bora nimpende tu aloniza. Uchungu wa kulia daily. Mapenzi alinifanya nisile. Sina kumbukumbu ile kwamba ulinikosha, no. Uchungu wa kulia daily. Mapenzi alinifanya nisile. Sina kumbukumbu ile kwamba ulinikosha, no. Mwenzako mimi nilikufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenzi alinitesa, yalinitupa, nimefufuka, yeah. Mimi nilikufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenzi alinitesa, nimefufuka, yeah. Chakula lazima nile. Mimbovu sana jambo lile. Na ufundi wa kutosha, oh. Na siri yake tu jambo lile. Ni kama chakula lazima nile. Mimbovu sana jambo lile. Na ufundi wa kutosha, oh. Mwenzako mimi nilikufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenzi alinitesa, yalinitupa, nimefufuka, yeah. Mimi nilikufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenzi alinitesa, nimefufuka, yeah. Thank you.